Omulabirizi w'embaale Wilson Nanda ayagala abakristaayo okusonyiwagana nga Yesu Kristo bwe yakola eri abo abaamukomerera ku musaalaba. Bino byonna Omulabirizi Nanda abyogeredde mu kubuulira ku lutikko ey'omutukuvu Andereya mu kibuga Mbale olunaku olwaleero, n'akoowoola bannabyabufuzi abaawangula mu kalulu akawedde okukomya okusoomooza nga bannaabwe bye baawangula, kubanga n'abo abaawangulwa balina bulungi nnyo ebirowoozo ebisobola okuzimba ebitundu byabwe eyo. Omulabirizi Nanda agenze mu maaso n'ayogera ku bikwekweto byagambye nti bikolebwa abantu abagamba nti bava mu maka g'obwa pulezidenti, n'agamba nti ebikwekweto bino bisaanidde okubanga bigoberera amateeka mu masomero agayambibwako ekkanisa eya Uganda. Bw'agambye nti ebikwekweto bino abantu ababiteekesa mu nkola bagenda mu maaso mu masomero agatali gamu ne bagomba obwala mu basomesa abamu ku bakulira amasomero ago, olw'okuba nti abasomesa abo n'abakulira amasomero ago bagenda mu maaso n'okusaba abazadde okubaka akasimbi ke bawaayo akasobola okuddukanya emirimu gy'amasomero.
Ffe as faith based organization twateesa ne tukkirizaganya ne tuweereza ebiwandiiko byaffe mu ministry ne tuleeta okuteesa dialogue okulaba nga tukkiriza faith based organization okulaba nga abazadde obanga waliwo obwetaavu obuli agent babeereko n'akasente katonotono, abazadde bennyini tebateesa ne bayagalira ne bagamba nti katusonze kasente kano kakole omulimu gundi akintu ekyo twakkirizaganya. Naye nze ng'omulabirize ow'obulabirizi buno Mbale mu region yaffe we are being attacked as a church with our institutions, kubanga tulabye abantu bava mu state house ne baja ne batandika okuharasinga abasomesa bagenze mu masomero gaffe wano abasomesa babakute mu maaso g'abaana nga abaana bali awo batunulidde embarasingi abasomesa baffe. N'olwekyo mu region eno ekyo tukivumirira nnyo ne tusevumirira yenna kubanga government policy gyetaddewo nungi, naye ekiseera kino waliwo ebyetaagi wa masomero gaffe. Ingiza ngo mulabirizi bwe ntambula eri waliwo amasomero agatina na pit latrine ze viigo tebiriyo byajula.
Bwati omulabirizi Nanda agenze mu maaso n'alabula abakungu bano abava mu makaago wa pulezidenti nga bakulemberwa Jimmy Nambiro okugoberera emitendera emituufu mu kutekesa mu nkola ekikwekweto kyabwe masomero ag'ekkanisa eya Uganda, kubanga nti amasomero gano gayina bannyinigo gavumenti yo egasula busuuzi mukono.
Tewali parenti yenna ali kucomplaininga. If there is no any parent that is complaining, why can just somebody come from state house and start arresting abasomesa baffe? N'olwekyo twagala okusaba gavumenti nti ekintu kino mukiyambe, ate n'abantu bebawadde obuvunaanyizibwa okujja okukola emirimu egyo mugende siro mwebuuze, kubanga bajanga tebeebuuziza. Oli awo olaba bali eri bakwata abasomesa, oli awo bali eri bakola bino.